ngateshuka inzira yawe numva nakwiriye ndetse nabereye no gusenga kwanjye kukaba guke numva ko wenda waba utakinkunda hari ubwo ndambirwa gutegereza igihe cyawe igihe inzozi zanjye mbona nagihinduka bakaba ubwo ngiye kure nkanagushidikanyaho iyo mba wowe nari kuba nararambiwe ariko wowe